Africa, as soon as the one, you know.
Yo, listen, it's your boy Fab, Felipe, Halloween. Kwa dream hura hura wake fast, juu kuna vile utasakiwa blood. This shit tumeva for fun, lakini kuna boy ame come for shash. Ilikuwa kamvu ya pep tang vile damu ilikuwa ikinyesha. Halloween buda imesha teka, crap is your cash now tume kwa pesa. Kwa dream hura hura wake fast, juu kuna vile utasakiwa blood. This shit tumeva for fun, lakini kuna boy ame come for shash. Ilikuwa kamvu ya pep tang vile damu ilikuwa ikinyesha. Halloween buda imesha teka, crap is your cash now tume kwa pesa. Alikuwa provider wa blood, donation alidunji ya tough. Ali meet my boy just around, uko ground, tuna robody love. This is it, una nose na trouble, juu hesi always look some double. In the mission na kwa gum failure, hadi nipo new sign uko area. Alifika na boss so mtemi, of course, wali dedi kwa heri. Na ufejo tan patoko seli, nikicheza na marungu za hesi. In the gang, tuna kwa gama hopeful, juu life, uki step up nikovu. Tuna release hizo ngoma za wovu, there's always back, kunijeza kusa pressure. Kwa dream buda hope za kutoka, lakini demons za wadai kuokoka. Masipa ndo wanaomoka, kujirusha juu wako kwa mboka. Hizi sit, tuna drop back na kota, EMG, go cut off ya poster. In fact, tunarudi kwa kota, zile pieces ulibakisha soa. Geri geri, buda bitch, pikyo kwa kagan, hora hora. Izo vocals meja madas, nori pora, ka Felipe manza kurais. Bonga bonga, kasi kiku utafunga us. Kwa dream hura hura wake fast, juu kuna vile utasakia blood. This shit tumeva for fun, lakini kuna boy ame come for shash. Ilikuwa kamvu ya pep tang, vile damu ilikuwa ikinyesha. Halloween buda imesha teka, crap is your cash now tume kwa mpesa. Kwa dream hura hura wake fast, juu kuna vile utasakiwa blood. This shit tumeva for fun, lakini kuna boy ame come for shash. Ilikuwa kamvu ya pep tang, vile damu ilikuwa ikinyesha. Halloween buda imesha teka, crap is your cash now tume kwa mpesa.
Tumile fila neck, double mwagika donators wa blood. Olo wajibika kwa metu mabundeli bitu mefika kuzuzana o block na water masweeper. Halloween buda mesha teka tulipot kwa koto kashikwa na temper. Never call on tunumachia alibekas, fuckers, nonzo na marepa. Onzo tunaimport kwa lori, every moment tunaleta mikosi. Kuna mbogewe kwa galosing, number of death increasing. Mosi la shiko kwa vije makaingia sale, on time no side ile micho ni feli. Breaking news painting, alidedi marungu za esa ilipatwa kimedi. Vifaro sakidi wali odoko German Lawton earthquake. Ndani apunya yo lover ni black currency walinuna na juamini binki wa sticky junior. I'm ready kwa blow wana desiko low mediki 11 mewacho kimon. Arifa litoko kwa plena kirolo aliseti lepuke le gang ilifold. Alikuwa tani tu super mojo roll the designer kafanyo wa rojo. Since young tukoreza na mukoro sisi burua tuipigi moro tuko connected kwa wifi ora ora tulashia kilaita daibis kumbesi ni mafia on target. Alipigwa dry fry dry fry dry fry dry fry.
Hura hura wake fast, juu kuna vile utasakiwa blood. This shit tumeva for fun, lakini kuna boy ame come for shash. Ilikuwa kamvu ya pep tang, vile damu ilikuwa ikinyesha. Halloween buda imesha teka, crap is your cash now tume kwa pesa. Kwa dream hura hura wake fast, juu kuna vile utasakiwa blood. This shit tumeva for fun, lakini kuna boy ame come for shash. Ilikuwa kamvu ya pep tang, vile damu ilikuwa ikinyesha. Halloween buda imesha teka, crap is your cash now tume kwa pesa.